ngathi laolu selwalile ngkwale linda ngkwebe umochilolele kwali kochilo mendo waluse imirimo nina mutekenya asangile umukote amusenda imuchimba yambaya kutichiriafye bafika awe umukote afa ava kwebebe lenalelo walia pumenichi mwansa kabinga jinshi wa musendele omwine ngata fwile wangu fwebene driver ebele owe nafwa kanshine ngansha musendele awe chachine wa mayo